najua ni nawe. Nafarijika mwanzio, tangu nijua ni nawe. Yani na enjoy, na enjoy. Yani wewe, walai wewe. Yani wewe, sikuachi leo wala tomorrow. Sina wa umagaro, wanatamani tuachane hadi leo. Ila wambia you love me, I love you too, mwanzio. Unanipa rais, unakifanya, unanipa maburudani. Kikosa samani, yani ni wewe ndo ulo nijaa kichwani. Yani uko ndani ndani, baki na mimi tu. Kipendaro, umependwa na moyo wako, nitakuwa loloyo. Kipenzi be tibayaro, umependwa na moyo wako, nitakuwa loyo. Baby ndakuyanza, baby ndakuyanza, 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 baby ndakuyanza, baby ndakuyanza, baby ndakuyanza, 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 embe dodo, limelala mchangani. Embe dodo, embe dodo, limelala mchangani. Kwa uba na mazoea, uwe wangu wa milele. Kwa uba na mazoea, uwe wangu wa milele. Tufanye hadharani waone, wenye wivu nasi wachome. Tule mana nasi wale kone, ya waja wache waonge. Kipendaro, umependwa na moyo wako, nitakuwa loloyo. Kipenzi we tibayaro, umependwa na moyo wako, nitakuwa loloyo. Kipenzi we, baby ndakuyanza, baby ndakuyanza, baby ndakuyanza, 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 baby ndakuyanza, baby ndakuyanza, baby ndakuyanza, ndakuyanza, ndakuyanza.